baby girl dance on it, step on it.
On the track.
Hachana ni leo ni meja kesh. Wenji wenji leo na nunua kesi. Nikiwa tungi siogopi kesi, yani kesi. Kesi mada kesi kwangu fresh. Waiter, leta nyingi nyingi nimewaita. Haya we, it's show time. Washa na muziki kata leta. Kutwa ana, shinda, ghetto. Kamini control kwake nime seto. Mapepe sina, mche, chato. So kitoto, yeah. Kuchi 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 twaliza kitanda. Kulele kilinge ni shetani kapanda. Akishikana ndize na menya na ganda. Pepe, pepe tua, sakata katika mada. 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 Ulivyo sex na vutia so kitoto. Mambo baila baila ya moto. Anavyonyonga kiuno msokoto. Speedy bam, goma la moto. Tika tika leo kimeitika. Mambo ya viporo ndo na ya pasha. Kamsha, kamsha, kamsha na lifu. Oh na 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 na. Kutwana, shinda, ghetto. Kamini control kwake nime seto. Mapepe sina, mche, chato. So kitoto, yeah. Kuchi 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 twaliza kitanda. Kulele kilinge ni shetani kapanda. Akishikana ndize na menya na ganda. Pepe, pepe tua, sakata katika mada. Pepe, pepe tua, sakata katika mada. Pepe, pepe tua, sakata katika mada. Pepe, pepe tua, sakata katika mada.